Thandazami, I know you've been asking yourself questions. Why ngakhulumanga? Manje ngilele kobandayo, baby. I know you've been asking yourself questions. Why ngakhulumanga? Manje ngilele kobandayo, baby. I know you've been asking yourself questions. Why ngakhulumanga? Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kwenu bafika sekulate. Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kwenu bafika sekulate. Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kwenu bafika sekulate. Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kwenu bafika sekulate. Basho theater time.
Basho theater time.
Basho theater time. Engasiyinhloso yami ukuthi ngikushiye nabantwana bethu bese bancane kangaka bedinga uthando nolwazi nozethu. Yaxolisa mangema, yaxolisa themba lethu. Vele it was our only blessing awasipha yona uNkulunkulu empilweni zethu. Engaqondanga ubalekela amacala ami sibhedlela bangitshontshela i-wallet yami. Abangani bakho bafika abashiyela umyalezo ukuthi bakutshele ukuthi akambi kahle empilweni yami. Ushuthi bashawa isikhathi nami ngangena e-time. Kodwa ngangifisa ukuthi awubheke manje na. Awubheke manje. Awubheke manje. Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kwenu bafika sekulate. Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kwenu bafika sekulate. Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kwenu bafika sekulate. Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kwenu bafika sekulate. Basho theater.
Basho theater.
Basho theater. Basho theater. Basho theater. Basho theater. Basho theater. Elubakhulise kahle abantwana bethu. Eluhlala ubakhumbuze uma kunzima ukuthi uyanithanda ubaba wenu. Ngiyaza nginibhanga isikhathi, nihlale nami ningazi. Nginivikele ningasabi, nginibonise urongo no-right. Like playing my responsibility as a father. Nginikhulise ezandleni ey'fudumele ezinothando kababa nomama. Yaxolisa mangena, yaxolisa themba lethu. Vele it was our only blessing awasipha yona uNkulunkulu empilweni zethu. Kodwa ngangifisa ukuthi wazi. Manje ngilele kobandayo, baby. I know you've been asking yourself questions. Why ngakhulumanga? Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kwenu bafika sekulate. Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kwenu bafika sekulate. Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kwenu bafika sekulate. Angifisi ukukhuluma nawe, ngaphathisa abangani bakho kwenu bafika sekulate. Basho theater. Basho theater.